music, baby.
Questa, Questa. Yeah. Dear Mr. Business, habarisa sahizi Mr. Business, assalamu alaikum Mr. Business, mwana yesu asifiwe Mr. Business, nauliza ya maswali, nikiwa kama mdau Mr. Business, mbona ume change Mr. Business, mbona ume change Mr. Business.
Yo, salamu zangu pia kwako mdao. Sorry kwa kuchelewa kujibu, so kwamba madharau. Mishi za hapa na pale tuishi angarau. Bila nyinyi hakuna mimi, siwezi kusahau. Maswali mengi umuliza, kujibu inabidi. So nijione star level za kina didi. Au kuchuna tu bila sababu makusudi. Wadau waulize vipi, hizo kawa kaidi. Natumai huko liko, mwanangu huko gado. Huku tunapambana tu, hazijalipa bado. So kivile usicheze mbali unga robo. Yani ukiona manyoya jua kaliwa haina shobo.
Nafurahi kusikia toka kitambo kitambo unanifuatilia, mpaka shule nilizosoma na walimu na wajua, na jina langu halisi Manueli unatambua.
Kikubwa mdau wangu toa mashaka, maswali yako nitajibu bila utata. Zipi za kweli zipi uongo utazipata. Mzizi wa fitna leo tunaukata.
Yeah, dear Mr. Business, habari za sahizi Mr. Business, assalamu alaikum Mr. Business, mwana yesu asifiwe Mr. Business. Nauliza ya maswali, nikiwa kama mdau Mr. Business, mbona ume change Mr. Business, mbona ume change Mr. Business. Hivi kimefanya ume change.
Wanasema nime change, lakini kiukweli mimi sija change. Labda tu mazingira ndio ame change. Mara VX, mara Bima, mara Range. Yep. Manukato ni Gucci au Prada na Fendi, sija change. Shobo bado sipendi. Sometimes nakita mbea tu hata das yendi. Nite jongwe maufundi. Bado nikiwa club ina kesha kama bundi. Always niko na wana. Na kama kawa meza yetu kwenye kona sana. Mitungi tu kwa sana. Vimwana? No, sio kwa sana. Katika hilo nime change. Sio kama kitambo ile na mizigo mpaka zenji. Anyway, kifupi sitaweza kuchange. Labda pasi na utumia ndo ime change. Change. Diplomatic nigga. VIP. Corporate nigga.
Dear nigga jongwe, jongwe. Kitaki nasemaje nigga jongwe, jongwe. Assalamu alaikum nigga jongwe, jongwe. Na bwana asifiwe nigga jongwe, jongwe. Nauliza ya maswali, nikiwa kama kachaa nigga jongwe, jongwe. Mbona kama umechange nigga jongwe, jongwe. Mbona kama umechange nigga jongwe, jongwe. Nini kinafanya uonekane umechange?